abamu ku basuubuzi mu kalale ka senti bali ku ddembo wino bavudde mu mbeera lwa kasasiro ababuzizzaako obwekyusizo.
Bu Muhammad nkola mu senti bali ku ddembe owino banange twafunye ekizibu kya kasasiro mu katale. Abantu batunda nyanya, birinyanya, entula, batunda watermeloni, batunda nanasi, batunda nyanya, batunda ebyokulya ebyokka bye batunda mu katale. Naye kasasiro emaze leero ennaku ttaano mu katale, tebayoola abantu gye bakolera, abantu tebakyabagulako ebyokugalawo katale okulaba nga kasasiro bagiyoola.
Halima Mwanga, embeera eri mu katale si ya mulembe, abasuubuzi bagenda kulwala ate nga twajjiddwa ekirwadde ky'Ebola. Bonna ensowera zonna zibajjudde, zibakozesa ki ate batunda byakulya?
Mu mbeera eyo omwogezi wa KCCA Daniel Nuwabiine agambye nti bataddewo emmotoka eisomba kasasiro bagenda kumalawo obukyafu mu bwangu.
Ekyekikeesezo olwaliiro ebirime byazze bingi mu kibuga, kitegeeza amakungula malungi eyo ate ng'emmere ejja mu kibuga ejja si mpaate, ebbuga lijja nga bwe balikuula mu ttaka nakati, amatooke, mawogo era kasasiro neyeyongeramu okusinga owa bulidde emirundi ng'esatu. Twajjewo kasasiro ku ssaawa 11 ne ku 12 era emmotoka zikomawo okumalawo oyo akyaliwo akatale katereere.